Ijwi rya Amerika igera mu mirenge itandukanye y'aka karere ka Ngororero yakunze guhura n'imihanda yangiritse ku buryo bugaragarira amaso. Kuhagera bisaba imodoka ifite ingufu, ibitari ibyo kubera isayo n'amateme yangiritse hakwiyambazwa izindi ngufu. Bwana Emmanuel Nkurunziza wo mu kigero cy'imyaka 37 y'amavuko atuye mu kagari ka Rutagara mu murenge wa Muhanda, akora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto, arabwira Ijwi rya Amerika iby'imvune zishingiye ku mihanda mibi.
Mwanyawa iyo nkuru yo waranduye umumotari, ariko buriya nk'umunaniro mfite kandi n'umugenzi umwe natwaye, ariko umunaniro mfite bitewe n'umuhanda mubi. Reba, nambaye bote, mbonye kuri nambaye ntawacyako ndi umumotari, wagira mvuye mu murima, umuhanda wo uratubangamiye cyane pe. Nk'ubu muno n'uva ikinyabiziga abona kiri kuhagera ni moto, kandi moto ntiyapakira. N'uva imodoka zajyaga zizana imyaka muno, ariko buno nibura imodoka yarapakiraga nibura mu cy'umuntu hazaga imodoka eshatu.
Kuva hano itoka baya kugera hano umugenzi yishyura 800. Ubwo rero kugira upange ngo uvuge ngo uvuye ahangaha ngo ugiye ahantu mu mujyi ngo umenye ngo ahantu hari iterambere ngo uvuge ngo uzagera ku iterambere aba ari ikibazo.
Kubera iyi mihanda ubona abagenzi bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bahora mu bakanishi.
Nawe mwahabonye mwabonye uko hameze, ntahananiwe, ariko nibura ibintu bimpombya ndakoresha mbo icya gatatu bituma mbese ibintu binagire n'ahabihenze.
Hanze y'abakora imirimo yo gutwara abagenzi kuri moto, abahinzi n'aborozi nabo bavuga ko kugeza umusaruro ku masoko ari ingume.
Buriya nkina urabona higanze ubuhinzi kurusha ubucuruzi, ariko amashwagara n'amafumbire ntago bihagira mu buryo bworoshye. Ntabwo mbega unarebye bona ntabwo bikihageraho rwose. Icyifuzo twatanga ni uko badufasha umuhanda uhuza umurenge wa Muhanda ugahuza n'umurenge wa Kavumu, ariko uciye Bihandagara ugaca ku Muhumyo Bugarura ugaca Rutagara ukagira muri Sovu. Uwo muhanda rwose bawukoze badukoreye pe.
Kuva muri santeri ya Kabaya werekeza kuri santeri ntoya ya Bihandagara mu murenge wa Muhanda n'imodoka byadufasha amasaha nk'abiri n'igice kubera kugenda turwana n'ubunyereri. Hari naho bisaba kubanza kuva mu modoka wiga uko watambuka utarenze umuhanda. Organo Jean de Dieu Nshimiyimana ni umucuruzi wo muri santeri ya Bihandagara mu murenge wa Muhanda. Uyu wo mu kigero cy'imyaka 40 aravuga ko no ku babyeyi bagiye kubyarira kwa muganga bikunze kubabera ihurizo rikomeye,
cyane cyane abadamu babyarira mu nzira bakabasha n'amande bitewe n'umuhanda mubi. Kubyarira mu rugo ubu ni 50 wabo byariye no mu nzira, urabona kuva hano abantu umuntu bamuhetse mu ngobyi kumugeza ku kigo nderabuzima ni nk'amasaha arenga 3 cyangwa 4. Ikindi nk'ubu ngubu meya wacu kuza muto ntitumuzi, ntarakandagira hano muri santere, niyo aje mu murenge agarukira ku ruhande piriya ahatamugasiza nyine batinya umuhanda ntibaje gusura abaturage.
Hari ababyeyi b'abagore bahamirije Ijwi rya Amerika ko mu bihe bitandukanye byakunze kubabera imbogamizi igihe babaga bafashwe n'ibise mu gicuku. Uyu ni madamu Venancia Nyirandiga w'imyaka 57 y'amavuko na mugenzi we Atanasia Nyirangendahimana w'imyaka 50 twasanze muri santere y'ubucuruzi ya Bihandagara.
Umuhanda ababyeyi ndiyo zidufasha hanini abenshi tubyarira mu mayeri twagara ku bitaro bakaduca amande, kandi bakaba batakwinjira mu bitaro utaratanga ayo mande ufite uruhinja mu ntoki. Tukifuza ko umuhanda waba mwiza ibinyabiziga bigaca habona kugira ngo tubere ku bigo nderabuzima vuba.
Ubu rero dukora ubuvugizi bakatwegereza mbirase hano mu Bihandagara, ababyeyi barushaho kubyarira kwa muganga, ariko icyo kibazo mukatugira n'umuhanda ukaba mwiza kugira ngo byose bikemuke bijye ku murongo.
Mu kiganiro kigufi kuri telefone na Bwana Jean Maurice Habamenshi uyobora umurenge wa Muhanda yatubwiye ko iki kibazo bakizi kandi ko gisa n'icyita rusange muri Ngororero kubera ibiza bikunze kubibasira. Gusa ikibazo bazakivugutira umuti mu ngengo y'imari y'akarere y'umwaka utaha.
Mu karere ka Ngororero kubera ibiza ndabona atangiye imihanda myinshi cyane n'uriya wacu urimo bya Rutagara, ariko muri gahunda z'akarere harimo kushoza uboneka bagenda bayisana n'uriya urimo mu mihanda nayo igomba kuzasanwa wongera igendwe cyane ko ari umuhanda waduhuzaga na Kavumu ugakomeza na Rutsiro. Twizera neza ko nkurikije akarere kuko birimo ikibazo kizakemuka.
Bwana Habamenshi akomeza avuga ko kugeza magingo y'ubuhahirane n'iyindi mirenge bwazambye kubera ikibazo cy'imihanda yangiritse. Asobanura ko kugeza ubu bigoye ko bahahirana n'akarere ka Rutsiro bahana imbibe, kandi ko no kugira ngo ibicuruzwa bibagereho biza bihenze cyane kubera imihanda yangiritse. Abaturage bagakomeza kurira yo kwarika bagaragaza ko birushaho kubaheza mu bwigunge.
Urabona kuva ku rubi rwa Kabaya ugera ku rubi rwa Kavumu iyo muri Sovu hose ikijyana kaza cyarakirangiye. Rero icyo cyamuhanda cyose gisa n'ikiri mu mwijima. Rero n'ahandi baduca umugani ngo wanyungo ni mu mfuruka y'igihugu ntababazi, kuko nyine ntatwitabwaho batatubariza meya wacu niyo barutagara yizi.
Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ubuyobozi bw'akarere ka Ngororero ngo tumenye ishusho rusange y'iki kibazo muri aka karere kose. Batubwiraga ko biriwe mu nama iza kurangira nijoro. Akarere ka Ngororero ni kamwe mu duherutse kwibasirwa n'ibiza byasenye ibikorwa remezo by'imihanda n'ibindi mu burengerazuba. Nk'igihe twerekezaga mu murenge wa Muhanda twabonye imodoka ebyiri gusa, imwe ya kamyoneti yikorera imizigo, indi nayo bigaragara ko isa n'ikora mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Aha mu karere ka Ngororero kandi ni hamwe mu duce tubarizwamo ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bukorerwa mu nzuri za Gishwati, aho ubuyobozi bwaho bubarura ko amatangana na 20% aturuka mu nzuri za Gishwati. Hakanaboneka imirima y'ibyayi isaba kubigeza ku ruganda rwa Gisovu. Ehe, bagira ubusa, ijwi rya Amerika, Ngororero mu burengerazuba bw'u Rwanda.